Wakazi. Q. Wanene ENT. Let's go.
Sifanyi muziki wa kiki, nafanya muziki wa snare na kiki. Haters hawaambiliki, eti bado wanadai kuwa nabebwa na biti. Nabebwa na biti. Eti nabebwa na biti. Cheki mdundo na vumiliki, la bado tu wanadai kuwa nabebwa na biti.
Maybe ni imbe a cappella. Tena freestyle ya kisela. Ila sito make hella, and I wanna be rich like D. Rockefeller. Skill like Jay-Z, Rockefeller. But see how quick they would call me a sellout. Rapping on this bounce beat, yani kasitaki. Mother, this track quick, I'm hella. Off a guy, wala si Shanghai. The reaction when the beat drop. Mungu ndo kanipa, kipaji. So yeye ndio napata bichwa. Si wakazi, hata ukinipa sifa. These bars zinalewesha kama lika. Cheki na tapika na walisha. Ugali wa vina so marufuku vunja miko. I'm hip hop, popote ilipo na mi nipo.
Sifanyi muziki wa kiki, nafanya muziki wa snare na kiki. Haters hawa ambiliki, eti bado wanadai kuwa nabebwa na biti. Nabebwa na biti. Eti nabebwa na biti.
Meza kurap toka na vaa miwani. La sikuzi sitaji kuona kila kitu kipo kichwani. This rap shit murdering peleke makamani. Sitaji gari kujua nimeshika usukani. Nyumba ya vigae. Niko moto bati nikiyumbo si Shanghai. Kichwani na kasolaiti. Badu shuka isabati. Staki mbaki empty infakti. Mi mwalimu ya ni bila kushika jaki. An animal. Simba au nyati ni ite Geronimo. Prap wa rap kiarakati. Christoph umtikila. Sala zangwa wataki continuously interendelea kuwapa itifaki. Nikija kufa ndo watu watasanuka kushuka kukuta mwachia hazina nyimbo kama Tupac. True that, all eyes on me. Na ila by then nitakuwa si only. Laying in the box dead not said. See I came from the box and now right in the box where I lay. If I may expose these culture vultures faking the funk. Hit them with these lyrical sculptures, motherfucker.
Sifanyi muziki wa kiki, nafanya muziki wa snare na kiki. Haters hawa ambiliki, eti bado wanadai kuwa nabebwa na biti. Nabebwa na biti. Eti nabebwa na biti. Cheki mdundo na vumiliki, la bado tu wanadai kuwa nabebwa na biti.